Grande.
MMI forever.
Yeah.
Let me. Dr. Mavitu. Bantwist. Akili ni do
na form ni mingi na saka shilingi boy misiringi mziki ndo msingi tamka ndizi mistari mechizi bando piga tizi orero ndingo tiombo ndinga nde ya pisto bake ya kenyigare kambute boreo tiombo mpinga nde wa accident yo tiombo mkinga mavitu zimerunda vile tumedunda selika nduka vile tunawashuka na feel niko ready sobota man ready mavitu zikishika ufala misipendi
mahito mabibu kapani mkiki
na watapatu mahedi
na deli na hustle na chora za do na fomu ni nyingi tu akili ni do na deli na hustle na chora za do na fomu ni nyingi tu akili ni do 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 akili me blow recording my flow leta nienda kwa show na pesa ni less nataka iwe mo maheta kikam na gonga my blow na hustle nipate mado napenda mamanzi spend my whole live in the sun mistari na glow na manga masters na map in my zone sema nyanya sema red akili do aisha mess picha ninja shapa less nina chapa mo akichapa less the hustle sisi yani paka death live the afterlife yani paka next wanajua MMI tuko ever send na wapa paka end. Na deli na hustle na chora za do na fomu ni nyingi tu akili ni do na deli na hustle na chora za do na fomu ni nyingi tu akili ni do 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 akili ni do.
Big up kila mse mwenye na aso. We banker, we musician, we pedi, kwa salon. Big up maze, akili yako do yako mse. Keep it them and me forever. Woo! Ra!
Akili ni dog. Producer ni spoke.